Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda, yazi ngiyajabula uma usuthi ngiyakuthanda. Mana, ngiyakuchaza, angisakwazi ukulala.
I'll be counting you twice as my blessing. I see you on my dreams when I'm sleeping. I'll be counting you twice as my blessing. I see you on my dreams when I'm sleeping. Cause you know I never let you go. You know I never let you go. You know I just wanna hold on. My baby boy, when I wet dry in morning moon.
Ngiyakuthanda, yazi ngiyajabula uma usuthi ngiyakuthanda. Mana, ngiyakuchaza, angisakwazi ukulala.
Bring more love, nigga, bad man. Your beauty face make the nigga to bow down. Ayi wena ngiyakuthanda, ungabanaki labafana bazokulala. Ey, ngizokuphathiswa wekanda. Zokuphathiswa wekanda.
Ngiyakuthanda, yazi ngiyajabula uma usuthi ngiyakuthanda. Mana, ngiyakuchaza, angisakwazi ukulala.